Kabenje gabasawo bakubiseda
abadde Yesu abadde Yesu byonna yabikola bindo
akuja ewala mutosi nakutuza wamu n'abami
abadde Yesu abadde Yesu byonna yabikola bindo oyinzisa byonna moyo Tulula labali kurafe wa mani Muli chitale chiwe senda joli techituke Muli burayo wukulumye uonye sikululo Abadde Yesu Biona bino Biona Yesu ya bikola Abadde Yesu byonna yabikola bino byonna bino byonna Yesu yabikola Abadde Yesu Abadde Yesu byonna yabikola bino Abadde Yesu Abadde Yesu byonna yabikola bino Abadde Yesu Abadde Yesu byonna yabikola bino